Izikhonike zokuqala isahluko 12 verse 1. Na baba fika kuDavide esikilagi esagogobela ebusweni buka Sawule indodana kaKishi babe phakathi kwamaqhawe abasizi bakhe empini. Verse 2. Babehlomile imtsalo basebenzisa isandla sokunene nesokhohle kuphonseni amatshe nasekucibisheleni imcibisholo ngomtsalo ababe kubafowabo baka Sawuli kwaBenjamini kwakuyilaba. Verse 3.
Inhloko uHahiyezeri noJowashi amadodana kaShemaha waseGibeya noJeziyeli noPheleti amadodana kaAzimaveti noBeraka noJehu wase-Anathoti.
Verse 4. No-Ishmaya waseGibeyoni iqhawe phakathi kwabangamashumi amathathu ebaphethe abangamashumi amathathu noJeremiya noJahaziyeli noJohanani noJozabadi waseGedera. Verse 5. No-Eluzayi noJerimoti noBehaliya noShemariya noShefathiya uMarufi. Verse 6. No-Elkana noJishiya noAzareyi noJohuzeri noJashobihamu amaKora. Verse 7. NoJowela noZebadiya amadodana kaJerohamu waseGeduri. Verse 8. Kwabakagada abanye bazahlukanisa baya kuDavide enqabeni ehlane amaqhawe namandla abantu abazilungiselela ukulwa abakwazi ukuphatha isihlangu nomkhonto ababusi babo bafana nobuso bezingonyama abanejubane njengezinsephe ezintabeni. Verse 9. Ngu-Ezeri inhloko no-Obhadiya owesibili no-Eliyabu owesithathu. Verse 10. Nomishimana owesine noJeremiya owesihlanu. Verse 11. No-Ithaye owesithupha no-Eliyeli owesikhombisa. Verse 12. NoJohanani owesishagalombili no-Elizabati owesishagalolunye. Verse 13. NoJeremiya oweshumi noMakibanayi oweshumi nanye. Verse 14. Lawo madodana kaGadi ayezinhloko zempi encinyane kuwo yayilingana nekhulu nenkulu yalingana nenkulungwane. Verse 15. Yilabo ababewela eJordane ngenyanga yokuqala ligcwele liphuphuma zonke izingu zalo baxosha bonke abasezigodini ngasempumalanga nangasentshonalanga. Verse 16. Kwafika nabantwana bakwaBhenjamini noJuda enqabeni kuDavide. Verse 17. UDavide waphuma ukubahlangabeza wathatha wathi kubo, uma nize nokuthula kimi kungisiza inhliziyo yami iyakubanye nani, kepha uma kungukungikhohlisa ezitheni zami lokhu kungekho kube ezandleni zami, uNkulunkulu wawobaba makakubheke akujezise. Verse 18. Kwase kwehla umoya phezu kuka-Amasiya owayeyinhloko yabangamashumi amathathu wathi, singabakho thina Davide, sinawe nandodana kaJese. Ukuthula, ukuthula makube nawe, ukuthula makube nabakusizayo, ngokuba uNkulunkulu wakho uyakusiza. Wayesebamukela uDavide wabenza izinhloko zeviyo. Verse 19. Kwafika abanye kwabakwaManase kuDavide lapho efika namaFilisti ukulwa noSawule, kepha basizanga ngokuba izinduna zamaFilisti sezilulekene zamukisa zathi, uyakuhlubukela enkosini yakhe uSawuli, amakhanda ethu abe sengozini. Verse 20. Ekuyeni kwakhe sikilagu kwahlubukela kuye kwabakwaManase o-Adina noJozabadi noJideyayeli noMikhayeli noJozabadi no-Elihu noSilethayi izinhloko zezinkulungwane zabakwaManase. Verse 21. Bamsiza uDavide eviyweni ngoba babengamaqhawe namandla bonke beyizinduna zempi. Verse 22. Ngokuba imihla ngemihla bafika kuDavide ukumsiza kwaze kwaba yimpi enkulu njengempi kaNkulunkulu. Verse 23, nazi izibalo zezinhloko zababehlomele ukulwa abeza kuDavide eHebron ukuba baguqulele umbuso kaSawuli kuye njengezwi likaJehova. Verse 24, abantu labakaJuda ababephethe izihlangu nemkhonto babezinkulungwane eziyisithupha namakhulu ayishagalombili behlomele ukulwa. Verse 25, kubantwana bakaSimeyoni amaqhawa namandla okulwa izinkulungwane eziyisikhombisa nekhulu. Verse 26, kubantwana bakaLevi izinkulungwane ezine namakhulu ayisithupha. Verse 27, uJehoyada wayengumholi wakwa-Aroni enezinkulungwane ezintathu namakhulu ayisikhombisa. Verse 28, noSadoki insizwa eyiqhawe elinamandla nasendlini kayise ezinduna engamashumi amabili nambili. Verse 29, kubantwana bakaBenjamini abafowabo bakaSawuli izinkulungwane ezintathu ngokuba kuze kube manje imvama yabo yayithembekile endlini kaSawule. Verse 30, kubantwana bakaEfrayimi izinkulungwane engamashumi amabili namakhulu ayishagalombili amaqhawa namandla abantu abanegama ezindlini zawoyise. Verse 31,
kuye ingxenye yesizwe sakaManase yizinkulungwane eziyishumi neshagalombili ezabizwa ngamagama ukuba zize zimbeke uDavide inkosi.
Verse 32,
kubantwana baka-Isakare ngabazi ukuqonda izikhathi ukuba bazi okufanele kwenziwa ngu-Israyeli. Izinhloko zabo zayingamakhulu amabili, bonke abafowabo balalela izwi labo.
Verse 33, kuZebuloni abangaphuma impi bayihlele impi benezikhali zonke zokulwa izinkulungwane engamashumi ayisihlanu bezihlela nganhliziyonye. Verse 34,
kuNafetali izinduna ezizinkulungwane zinezinkulungwane engamashumi amathathu nesikhombisa eziphethe isihlangu nomkhonto.
Verse 35, kwabakaDani abangahlela impi izinkulungwane engamashumi amabini esishagalombili namakhulu ayisithupha. Verse 36, ku-Asheri abangaphuma impi bayihlele impi izinkulungwane ezingamashumi amane. Verse 37, ngaphesheya kweJodani kwabakaGadi nasengxenyeni yesizwe sakaManase benezikhali zonke zempi zokulwa izinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili. Verse 38, onke lawo madoda empi angahlela impi afika eHebroni ngezinhliziyo ezipheleleyo ukubeka uDavide inkosi kwa-Israyeli, nabo bonke abaseleyo bakwa-Israyeli babenhliziyonye ukumbeka uDavide inkosi. Verse 39, babelapho noDavide izinsuku ezintathu bedla bephuza ngokuba abafowabo babebalungisele. Verse 40, ababeseduze nabo kuze kube kwa-Isakare nakwaZebuloni nakwaNafetali baletha isinkwa ngezimbongolo nangamakamela nangemnyuzi nangezinkabi nokudla kwempuphu nezigaxa zamakhiwane nezigaxa zezithelo zomvini ezomleyo newayini namafutha nezinkabi nezimvu eziningi ngokuba kwakukhona ukuthokoza kwa-Israyeli.